impumelelo yami ngiqatha nabakwe Singinyamana mbala nakwabo zalo lami impumelelo yami ngiqatha nabakwe Singinyamana mbala nakwabo zalo lami impumelelo yami ngiqatha nabakwe Zwani nawo Shwile nkosi yami ngangilazi qala lami Bangishintshele bonke basezwani nami Shwile nkosi yami ngangilazi qala lami
Yeah, imbolizi chazamzingi bophela manqine nyathi.